break it down. Napiga simu nitulie hali, I wanna let you know you're being so sweet. Nasitani, najisahau kweli mimi nani. Nimekuchizi, nimekutamani, you're gonna be the one. Message you need to make a phone call. Zinafanya na kuhata. Kenyan girl, watch your nikupe me the Kenyan love. I sound so crazy, but I'm